Ai, nau mai hoki mai ki te hōtaka o taumatahanga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, rua te kau miniti tai atu ki te, ki te toru karaka i te aiahi nei. Koira te waiata rōreka o ka pioioi. I tēnei wā, he paku ui ui ki te whaia nei. Ko Waikarere Gregory e pāna ki te one pōpopo me te tai ao i tēnei wā. Nō reira, tēnā koe e Waikarere.
Oh, tēnā koe, tēnā kaitanga kaihakarongo i tēnei ahiahi.
Ai, pehana koe i tēnei rā?
Oh, te pai hoki, tino ora, ia kei te taha o te awa au e nohana i tēnei wā. Mutu te kohi o ngā tūtai hoiho me ngā tūtai kai. Hei rau i mimo te mahi i nei rā e.
Hara mai nei? E paku hihi ahau, e haere ki te taha moana, i mua i tō kōrero kei te kohi
tūtai. Kia oti pai tēnei hōtaka a kātahi, haere atu ki te moana, ki te taha moana, me ngā tamariki.
Ai rā, e te whaia, no reira ko te kaupapa kei mua i te aroko e nei o ngā one pōpopo, arā ngā composting bins, ka tai mai ki roto i a tātou. Ka tai e koe te kōrero e hāngai anaki e nei pauaka e hea hanga mea pai mo te taia o tira mo tātou i te takiwa nei o kaitaia.
Ok, oh, he kaupapa nui tēnei, engari he tīmatatanga noiho. I te tīmatanga o tēnei tau i hakarongoi ki te kōrero o tētahi tangata ko Richard Wallace tōnei ngoa. Kei te motu o Waihekea. Hei e noho ana. Ko tana mahi i mua rā he roia. Engari tana kōrero i nei rā, ka tino hakapau tōna wā i tērā mahi. Pai aki e ki tērā mahi te, te one pōpopo.
Ai.
Pai te rongo i tērā kupau. Kia ora kaurua. Ai, so kua hanga aia, wetahi pauaka ahua o kahi mita me te hawhi, cubic meters, te nui, he taupoke, kore e taia ngā kia ore ki te hau ki roto, wera atu o ngā ingere nā naru, naro me era atu mea kino. En ko tau mātou hia kia whaka iti anō te rātahi haere ana ki roto i te kōpū o Papatūnaku.
Ai, tika tonu.
So tēnei tētahi huarahi, ne? Ki aute ake nā kai, nā compostable packaging, anō.
Ai.
Kua rongo ai, kua whakakoringe te kāwanatanga, te kirihau, ngā pehi kirihau.
Ai.
Nā, ko te tūmanako ka ki te tātou wetahi ake pēke pera ki ngā compostable pēke me ngā packaging era āhuatanga. Engari, te mutunga ake, hore kai he wāhi kia tukuna era mea.
Nā,
kore e pai ki te tuku ki roto i te kōpū o Papatūnaku, i roto i te landfill e ki. Nā te mea kei roto i rā wāhi ka, he uau e tahi o
nei kupu
i roto i te reo Māori, but ka puta mai te greenhouse gases, ne? Nā reira, ka wera haere tēnei au climate change i rā huatanga ka, you know. Kararu haunga te whenua me te tai au, engari tātou te tangata, ni?
Ai.
Nā reira, ka haramai tēnei tangata Richard Wallace a pōpō ki te kōrero ki a tātou katoa mō tēnei kaupapa. Pai wana kupu, tana kōrero mō te carbon. Mōhi ana kaurua te kupu Māori mō tera? Carbon?
Kare au te mō.
Kare anō.
Kare anō, ie. Me rangahai.
E hana tērā i te mea Māori. Nā, pia te take. Engari, ko te mea nui mā tērā pia te nuinga o tātou i konei. Kare tātou e mōhi o me pēhia te hangarua i ngā kai. Neira, ka hakaro tētahi, ka whiua hau tēnei āporo mai taku matapihi te motuka mā te whenua tēnei e, e pōpōpō ai, e degrade. Engari, ki te noho ngā kai ki roto i tētahi ipu, ka timata tērā ki te hangaia i tētahi wai kino ne, e ka puta ko ngā haurehu i kia ana e koe ko ngā greenhouse gases. Nō reira, he tikara ki te hakatū i etahi o enei kaupapa ki roto i a tātou. Kia āta mōhio ai te maria i ngā huarahi kia āta hangarua pia i o rātou, i o tātou kai. Kei au tētahi paua ka pōpōpō i tōku whare, engari kare au te mōhio me pēhia te timata. Nō reira, i tēnei wā, kei te whiuatu aku rapihi kai ki rotora, engari kei te titiro ahau, kei te haunga haere, nō reira, me haere ahau ki tēnei kaupapa, kei te ako me pēhia te mahi tika.
Ai, tika ana, koe ia, and you know, i te mutinga kei a koe he one papai ki a whakatō, whakatipu, kai anō. Engari, ai, he mahi nui, hara i te mea māma, i kōrero mai koe ki a, you know, ka tukuna e koe ngā toi ngā kai i roto i tō pāwakara, engari, ka tai mai ngā ngaro me e rā ahua.
Ai.
Te haunga anō.
Yeah.
Yes. So he ahua, he aha te kōrero, he mahi tai ao, tēnei, he pū tai ao.
Ai, mahi pū tai ao.
Ka tāpiri te tūtai hoiho, mena kei a koe e rā auatanga, me te green waste ko ngā rau, me ngā, you know, etahi, mea mai te kraihe, ano? Te kraihe, e rā mea, me he pepa pā, you know, he nu pepa, cardboard, ano, pai, because you need them, ko te... Te mahi nui it's a mixture of ngā mea katoa haunga te kai nui ho. So yeah, a te pōpō e a te raharoe anō ka kōrero a Richard mō te kaupapa nei e ka kite koe a te raharoe te mahi. Ka haere tātou ki te wāhi kia noho ai te pauaka nei e ka whiua ka tukuna ngā mea katoa ki roto in te ngā he hatu ngā whiua kararehi pai ano,
ai,
tukuna ki roto i tēnei āhua composting pauaka one pōpōpō and te era mea kota te kota tio kua kohia aku hoa wetahi o wera, and ka tukuna era anō ki roto i te pauka nei. Wetahi wahanga rākau anō. Ai, engari, ko te, you know, ko te wawata, a tērā tau, a tērā tūtau pia, kei a tātou he food waste collection service. I roto i kaitaia nei. He uaua ki te koikoi ngā mea i ngā wāhi kai, o te tō, ngā tō kai, nā te mea te nuinga o rātai ka tukuna ki tētahi tangata kei aia nā poaka. Engari, you know, ngā whare, kei te taone nei, te nuinga o ngā rāpihi kai, ka haere ki roto i ngā nā pēke rāpihi ngā
Ki te ana māua i ngā pānui e kia nei e kōrero ana mō tēnei kaupapa kia haria tētahi ipu o kia rua me ngā kai ki rotona era o ngā kai e kōrero hia e koe e waikarere pēra ki ngā miti ai ngā whēua ngā mea o te kauara ngā dairies. Me rātu mea ngā remana me ngā areni pea ara ngā citrus kia maudia mai kia kite ai te hāpuri o te taone nei ngā tangata o te taone nei ki tēnei pauaka nui one pōpōpō pauaka nui i roto i te taone nei. So, nō reira, he kaupapa tēnei mō te taone o Kaitaia, ne?
Ai, mo te taone o kaitai ingeri, te noho koe ki te hapua, oh, me haere mai. Kore mātou exclusive. Ko ngā tangata katu o te hiku nei. Ai, ingeri, tēnei wā, you know, ka, nei mō, o tātou katoa, o tātou katoa. Mōku nei nā ai ki te whaiatū tātou ki nei āhuatang, āhua mahi, you know, he hononga no ki o tātou tūpuna, you know, ki tō tātou, ira atua anō. Was ka chaki, ka manaaki i a rātou i roto i tīnei mahi. Nā, a tōna wā, he oranga haunga mō te whenua me te moana, engari mō tātou te tangata.
Ai.
Ai. Tino whakapono au ki tēnā, you know, ki te, ki te taki anō tātou i te tai ao.
Ai.
Whānui, ka, you know, ka taia e te tai ao te taki
i a tātou.
A tātou.
Ai. Haungara tēnei yeah. mahi, te mahi iti, me kira he mahanga hua mō tātou, atu e te mahi hangarua i ngā kai, ka whiwhia he one hei haka tipu i ngā kai a muri ake nei. O tira he mea pai tērā hoki mō te tai o i roto ene o ngā āhuatanga o ngā wā. Hoi nō rā, a kua āhua meme ti te wā i konei e te whaia. Nō reira, he hiana hai te tuku i ngā mihi mahana ki a koe.
Ai.
E kōrero mō tēnei kaupapa rangatira ka tai mai ki roto i a tātou. Hoi nō rā, he kōrero mutu ngā wā i mua i tō hoki ngā atu ki te kohikohi a i te tūtai.
Ai, ki te haka porauri i tō kiri ki te taha moana, muri i tō mahi i rungi i te whenua.
O, ka whero haere i te tūtai.
Oho mai, oho mai, e tahi kōrero.
Ki mā o tīnei wahine nei.
Ai, no. Mea hau hoki.
Ka haore, nā mihi nei ki a kairoa, pai ki te kōrero i te reo rangatira nei, e pāna ki tēnei kaupapa. And he pōhiri tēnei ki ngā tangata katoa, haere mai, nau mai, haere mai, a pōpō, kei reap, pātou e hui hui ana, a te haurua, te ono karaka. Engari, mua i taua wā, a te haurua i te rima karaka, ka haere mai, Atalia me Semisi, kei a rātou te kamupene Little and Brave Eco Nappies. And, ki te hihana kaitau te hakarongo ki te kōrero e pāne ki tā rātou kamupene me te one pōpopo i roto i tērā kamupene. Nau mai haere mai te haurua i te rima. And then te rāharoi ai kei te market tātou, mātou whakātu ki a kaitaia te pauaka nui nei. Nā mihi nui.
Ai, ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga aki o tō rā, ne?
Ai, rā, tīnā, kai ua.
Ka tīnā i tātai mā koe, ko te reo kōrero o Waikarere Gregory mō tēnei kaupapa. E kia nei ko ngā ipu one pōpopo, a pōpō katūra etahi kaupapa, kia āta mōhio atu ki te hāpore ngā āhuatanga e hāngai ana ki te hangarua e ngā kai. Hoi nō rā, kua āhua mimiti te wā i tēnei hōrā ki a tātou. Engari e haere ake nei ko te waiata Aotearoa mai i a tahu rauwako arihia. Imbai tō tātou huringa atu ki te reo irirangi o Wātia. Nei tonu mai.